na mimi tuwe wawili. Uko mzuri Aisha kwa ukweli. Sina mali jameni usijali. Sina pesa wacha nikulisha penzi.
I know you love me but you just pretend. You know I need you cannot just surrender. Unajua kweli ati nakupenda. Kila penye unataka tutaenda. I know you love me but you just pretend. You know I need you cannot just surrender. Unajua kweli ati nakupenda. Kila penye unataka tutaenda. But you just pretend. You know I need you, cannot just surrender. Unajua kweli ati nakupenda. Kila penye unataka tutaenda. I know you love me but you just pretend. You know I need you, cannot just surrender. Unajua kweli ati nakupenda. Kila penye unataka tutaenda.
Wacha wengine watoke waende. Tubaki mimi na wewe wawili. Hawana uma wasikudanganye sana. Kujitahidi kukufata Aisha. Hata sijui nitakuficha wapi. Peke yetu. Sina mali jameni usijali. Sina pesa wacha nikulishe penzi.
I know you love me but you just pretend. You know I need you cannot just surrender. Unajua kweli ati nakupenda. Kila penye unataka tutaenda. I know you love me but you just pretend. You know I need you cannot just surrender. Unajua kweli ati nakupenda. Kila penye unataka tutaenda.
Sikiliza kwa nini na manisha. Sikudanganya na kwambie we malaika. Ningojeye wananipe maisha. Nihakikishe hautaenda Aisha. Kuwa na mimi tuwe wawili. Uko mzuri Aisha kwa ukweli. Sina mali jameni usijali. Sina pesa wacha nikulisha penzi.
But you just pretend. You know I need you, cannot just surrender. Unajua kweli ati nakupenda. Kila penye unataka tutaenda. I know you love me but you just pretend. You know I need you, cannot just surrender. Unajua kweli ati nakupenda. Kila penye unataka tutaenda. I know you love me but you just pretend. You know I need you, cannot just surrender. Unajua kweli ati nakupenda. Kila penye unataka tutaenda. I know you love me but you just pretend. You know I need you, cannot just surrender. Unajua kweli ati nakupenda. Kila penye unataka tutaenda. I know you love me but you just pretend. You know I need you, cannot just surrender. Unajua kweli ati nakupenda. Kila penye unataka tutaenda. I know you love me but you just pretend. You know I need you, cannot just surrender. Unajua kweli ati nakupenda. Kila penye unataka tutaenda.